tun radoni sagale amerikat radoni voe saganta fan romo witata gijimata tgalgal sati la mawra ka sati sadit metrbandi diddemi lama diddem shani soddo metokrat washington dc rasani debar sinu karra amantan jalkam kuma folin testan nagaya ansora halaket mudden diddami torba bari kum lamaf kudani sadde hit bari hundumachu fi guyum saden tokkotta alijira kuma malle jenne bari harai ka ormata fultma ka kufa gabbinna ka naga saniyata ujenna mitrbandi diddami lama diddami shani soddomi tokkiratu nuqa sujjetan gam kanin amona il satira
ertran wogoti digdama boda ambassadora gara etiopia tergatteti matao dwar atattam jurt
wallaga baha naqamtetti warane motumma nam tokkijeesi tokkuma deesi jaadole lafaati fi abboti namanti rakkonanno oromiya keesi jirtirratti bulchoota baawti walmariyachuutti jiran bari kum lamaaf kudani saddeeti dhumachuuf deemu jirkun barjajjaba gaazexeessotaaf akka dhaabii gaazexeessotaaf falme jedhutti gaazexeessoti barkana rakko hamtu keesi turan hujii isaanii irratti wan argamnu keessa akka tokko oduu tasaana
Ethiopia ambassador Ertra taun kamudaman obbo Samara Risom tala mudama sanya representanti Ethiopia Salaworq Zawde tide fatani juru Ertran gara Ethiopia ambassador ergit wogadig dama keset kajal qabayo taw cufamu dangabiyo tilamenin nigama zala ambassa wajinin walafambuera gabasa kanaskindir freyottu erge namo
Ertran Ethiopia bakkabwa she akkatan Ethiopia ambassadora ergachun she waggota digdama boda kun kajal qabata usati jijjira mahariro biyo talemen giddufis akkamalletto guddatila lamajira gabasan kenya Iskender Firew ambassadorich Ertra Samara Risom arrakannen talaya mudamasani president Ethiopia Salaworq Zawde tide fatan ambassadoro ta biyo ta shanike satokko dubbima ministry dimala Ethiopia obbo mallesalem way kana kanatibsal
la hamat yahel be Ethiopia na Ertra makkel yenebero yeshakere gnyunet tadiso
hariron sakaran wogota diddama oli Ethiopia Ertra giddu jiru hare same michom nicimanu nde samunsan be kamada hariro kanadaranu cinsun akata dandamut ambassador inidura obbo samereri som arrat alaya mudamasani efatani jiran kabajemon ambassadorich ummato Ethiopia Ertra giddut walitums wal hammanani fi walinojechun haran ugomere jechuran dubatani jiru ambassadoro tashantu talaya mudamasani efate shananke sa afur biyot afrika karaddadatin ariro cima Ethiopia walin qabani kan Ertrati ala ka Somalia ka Masrif ka Tunisia talaya mudamasani efatani jiru Katesson Sani Kenyate ambassadori Thailandis akkasuma talaya mudama sani qiyeffatani jiranjeru dubbima ministry dimala Ethiopia obbo mallesalem ministera barnota Ertra tawdan kan tajajila turan obbo Samara Risom talaya mudama sani arra president Ethiopia qiyeffatamale mudamun sani ego de same bubulera gama Ethiopia ti ambassadora tawdan kagar Ertra ergaman minister moto communication Ethiopia drani obbo Redwan Hussein bati on colores sadabre minister imala Ertra Osman Salet talayasani efachun sanin yadatama gama biratin yero kanatti dangan Ethiopia Ertra giddu hagitokko debe akka cufametu dubatamajira kesuma karaza lambassa dangan jiru cufamu angawonif ummanni nanno Tigray nanno sanajiru iyatejira motummota Ethiopia ste Ertran agatokko waik rendebia motummota kan Ethiopia niste Ertratin agammat waik kanabsiken namenjiru dubbihimam ministry dimala Ethiopia bomellesalemis deddebiudan gafid yatevenna debisan ragaw farkan qabu jechudan dubbatanijiru
motummamu michamni serabi ahmed mudam ambassadoro ta hara torban kanay fagodera ambassadoro ta kanake samisensonni party biye bulchajiru kanenin tayinke sat argamun wan dimma qalbi ummata harkise tayera garu biyatti bulchaayro jiran kanatti hidhata kan hin qabne fojjii itti gaafatama adda addaarra kanneen turan ambaasaaddaroota ta'anii muudamaniiru. Ambaasaaddaroota haaraa muuduu dabalatee hojii ministeerri haajaalaa Itiyoophiyaan gaggeeffamu kun jijjiirama biyyattii keessa argame waliin hidhata kan qabu ta'uu mootummaan ibseera jedha. Iskandar Firee, Finfinneerra. Daangaa Itiyoophiyaa fi Eertiraa gama Zaalaa Anbassaa hin qaban roobii kaleessa ganamaa kaasee cufamu itti gaafatamaan dhimmoota nageenyaa aanaa Gulloo Magdaa kan bulchiisa Tigraay ibsanii jiru. Uummanni biyyootii lameenii yeroo baatii sadii caaluuf itti fayyadamaa kan turan kun kan cufame gama Eertiraan ta'uun ibsameera. Gareen gaazexessoota Sudaan mormii pireezidaant Omar Al-Bashir irratti gaggeeffamaa jiru deeggaruudhaan mormii dhageessaa jiran. Caasaan gaazexessoota Sudaanii kamisa har'aarraa kaasee mormii guyyaa sadii kan labse yoo ta'u kunis mormii pireezidaant Al-Bashir irratti muddee 19 kaasee guutummaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru deeggaruuf ta'uun ibsameera. Hiriirri mormii gaggeeffamaa jiru hanqina boba'aa fi nyaataa uumuuf gatiin daabboo qaala'uun ibsameera. Yeroo 7 keessatti hiriirri haaraa gaggeeffamuun inni kamisa har'aa kan jalqabaati. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa keessatti hiriirtoota addaan bittinneessuuf jecha poolisoonni rasaasaa fi gaaza mimmaansu gargaaramanii jiru. Hiriirtoonni kun filannoo pireezidaantii kadilbata dhufu gaggeeffamu naannoo tokko tokkotti akka turu taasifamuuf murtaa'usaatu isaan mufachiise. Hiriirtoonni hedduun gommaa gubuun waaltaa dhukkuba ibolaa itti wal'aanan kan magaalaa Beenii keessaa haleelaniiru jedhameera. Kunis komishinni filannoo Koongoo deemsa sagalee kennu hanga Beenii Buteemboof naannoo sana hanga baatii bitootessaatti akka turu eega beeksisee booda. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp daawwannaa hin labsamin loltoota Ameerikaa kanneen Iraaq keessaa eega kaleessa daawwatanii booda har'a Waayit Haawusitti deebi'aniiru. Tiraamp eega pireezidaantii ta'anii as godinaalee walitti bu'iinsi jiru daawwachuuf kun kan jalqabaa yoo ta'u iccitii guddaa jalatti ture malli isaanii kun. Humnootiin Ameerikaa kanneen Iraaqiif Jarmanii keessaa ilaalanii eega deebi'anii booda Tiraamp sa'aatii 1 gama Tiwiitariin barreessaa turan. Waan tokko beekamuu qabaa jedhan namoota jajjaboo biyya keenya bakka bu'uun kanneen attamitti injifachuun akka danda'amu beekan qabnaa jedhan Tiraampiif haati warra gaafa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus jechuun kibxata galgala Waashintan irraa ka'an kunis waraanaaf ajajoota isaanii tajaajila kennaniif galateeffachuu ta'uun beekameera. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hangi toge cufame kamisi har'aa guyyaa 6 akka guute yoo ta'u danqaa pireezidaantii biyyattiif demokiraatota koongirasaa gidduutti uumame furatanii walii galuun ni jedhu waan fakkaatu hin taane. Tiraamp dolaara biliyoona 5 kan ittiin ededa Ameerikaan Meeksikoo gidduutti ijaarratan naa kennaa jechuun gaafatan demokiraatonni immoo kana mormuudhaan dolaara biliyoona 1.3 nageenya daangaa eegsisuuf sin ilaannaa jedhan. Tiraamp dhaamsa Tiwiitariin kamisaarraa ganama barreessaniin demokiraatonni nageenya daangaa gama kibbaaf barbaachisaa ta'uusaa hubataniiru laataa jechuun gaafatan oduun ammaaf qabnu kanu.
Kam jiraatu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wallagga bahaa naqamtee keessatti akka oduu argannetti waraanni mootummaan Itoophiyaa nam tokko ijjeese kaan ammoo madeessa barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa illee nagaa dhibii akkanaa kun fal argatutti jedhanii dhiyoota naayyuu barumsatti hin jiranii jedha. Nakoor Malkaa oduu naqamtee nu ergeen.
Gaara naqamteetti har'a qaama mootummaa hidhateen lubbuun nama tokko darbuuf namni tokko madaa'uu kan isaan argine jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni maqaan isaa akka hin qaqqabamne gaafate namootni lamaanuu kan rukutaman humna mootummaa hidhateen magaalicha keessa socho'uun ta'uu himanii jiru.
Nama lamaadhaan tokko kan qaban sagalee kanatti kan taa'ame tokko lubbuudhaan jira tokko illee jedhama. Tokko gabaa lami isaan kan beekamu naannoo gammachuu kan inni rukutame humna nageenyaatiin kan inni rukutame immoo raayyaa ittisa biyyaati jechuudha. Naa baay'ee haalli amma keessa jiru immoo baay'ee sodaachisaadha. Mootummaan yookiin naadamu jechuun yookiin raayyaa ittisaa kana garasiifachuu qabamadha. Nama lamaadhaan tokko kan qaban.
namni lubbuun darbe ammaaf waraqaa eenyummaa kan hin qabne ta'uun eenyummaan isaa hin beekamnes jedhamee jira. Egaan hospitaala ispeeshaalaayizii naqamtee irraa argadhe akka agarsiisutti namni kun kan gara magaalaa dhufe huccuu hodhisiisate fudhachuuf waraqaan dandeessisu gibxi isaa keessatti argamee jira. Qorannoon hospitaala Chaallee kan agarsiisu namni kun kan du'e bakkuma rasaasaan rukutametti ta'uudha. Namni nagaan ammoo barsiisaa mana barumsaa qophaa'inaa naqamtee kan ta'an ta'us himamee jira. Yeroo ammaallee deeggarsi fayyaa hospitaalatti kennamaafii jiraachuu bakka bu'aan daayireektara meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Geetaanee Ijjataa dubbatanii jiru. Sababa jechaa fi madaa'u namoota lamaanii gargar baafachuuf addaa komaand poost naannichaa Birgaadir Jeneraal Asaffaa Bilbilaan gaafadhus isaan kan dhufan kaleessa waan ta'eef odeeffannoo quubsaa akka hin qabne natti himanii jiru. Bulchaan Gujii Wallaggaabaa Obbo Biraanuu Baqqalaa immoo bilbila isaanii hin kaasan. Gama biraan barattoota Wallaggaa Yuunivarsiitii kaampaasii naqamtee qaama mootummaan humna waraanaa baay'inaan naannichatti socho'aa jiru hin kaasnetti barnoota abbaan kutuu dubbatu. Barattoonni maqaan isaanii meerre kunneen barnootni mooraatti guutummaa guutuutti dhaabbachuu isaati kan isaan kaasan.
Uummata nagaa jiru bifa Oromiyaa irratti mootummaan labsii barattamaa takatta'ee qabaa bu'u jedhu murtii guddaa deemu. Uummata nagaa kana irratti goolichi jalqabuutti lama gaaraatti bareedee uummanni gara hojjetaatti yeroo deddeebi'u daandii guddaa akka hin deemne kan taasisee barattoonni mooraa immoo nageenyi nageenyaaf jalqabee buna fayyadamoo iyyuu wal deebisa daandii isaanis isaanii barattoota mooraa kana barbaacha yeroo gaarii hojjetaatti. Kanaaf jennee waladannoo keessa taasisee barataan tokko iyyuu akka hin dandeenyu dormiin akka gadi taane jennee dormiin tolchee bina keenya.
Barnootni erga addaan citee har'a guyyaa afuraffaa ta'uu himanii qaamni dhate galgala nu sodaachisaa jiraas jedhanii jiru.
Kan maaraan ala bahuu danda'u immoo raayyaa sooriyaanisa jiraan mooraa tokkoo naannoodhaan guutuu hospitaalaa jirutti barataan eegaa isaatii sadii naannoo taasisa jechuun mooraa tokkoo
Pireezidaantii Yuunivarsiitichaa Dr. Tamasgeen Gaaromaa barnootni addaan citee kan jiru rakkoo magaalichatti uumameen barsiisotni fi hojjettootni waan hin dhufneef malee sababa kan biraa hin qabu jedhanii jiru.
Wallaggaatti jechuu dandeenya. Daldalli kitaaba irraa eeginni dhaabbateera. Hojii biraa jira dankoree yaachuu qabeera. Akka yuunivarsiitii keenyaatti yoo ilaallu baay'ee dhiibbaa guddaan gadeessiseera. Garuu haa ta'u malee barattoota keenya immoo naamusa gaarii argisiisuudhaaf wallaggeeffachuudhaan akka jirutti haala nagaatiin hojjechaa akka jiru. Yaa barumsa adda addaa jechuu malee bakkaan wallaggeeffachaa
Yeroo kanatti nageenya barattoota isaanii eegsisuuf hojjetaa jiraachuus Dr. Tamasgeen dubbatanii jiru.
Nuyi ammayyoon akka aangaan kaleetiin jiru jalaan immoo ijoolleen kanu ijoollee barattoonni keenyas immoo rakkina fuudhanii qabatanaa fi kellaanis barriin isaan keenyi kanaa fi barattoota keenya nagaatiin akkamitti bushinaa akkamitti ooshinaadhaan immoo baay'ee hojjetu malee waliin barumsaa akkatti yaanuu hin qabne jechuudha. Hojjetaan baay'ee dhaqee mooraa keessatti isaan jiru barsiisaanis akkasumas.
Duulli nagannaa magaalaa naqamteetti hiixata darbe egale har'as ittuu fe'e ooluu isaa namootni dubbisnee ni dubbatu. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.
Kan jiraachuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo ammoo Finfinnee dabar rakkoo nagaa Oromiyaatiif fal barbaaduuf abboota amantiitii fi jaarroolee lafaa bulchiinsa bahootiin wal mari'achuu jiranii jedha Muktaar Jamaalitti nu erge.
yayin da dine amanta Ethiopia ta jar sunan biya rakko na jenna nanno oromiya barka adda adda timulatun wal qabate tini ogganto to alano adda bin summa oromo wani tatat tintinne hotel ilili timarita sani tinin jiran marin kuri kan barbacite walitti buin da bilen uli galte da buti akasumatti nanni du'a fi bukati da afsa tilama jiracun karana gahatin akafuramu immasana tiras ilame dan laluda tausa gegge citonni yaida bile amanta Ethiopia dubbatani tinin jiru barisa ulana ni yaida bile amanta Ethiopia lukrihun daggu sabai male da akahimanitti halli tibbakan biyetti kesati mulata tinin jiru akkan ni adde sejira kana addabili summa oromo won in mari accu fille kan barbaati ke jirani tinin jiru
በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ወዲያው ሳሙስ ሻከረና አልፎም ለግጭትና በመጀመሪያም እንዳልኩት
የሮሙርታይ ከሰት ነጋን ደንቀሜ ወልት ቡይንሳፍ ጎዳን ሶማታ ወርዶፍሲሱን አከሱመሲሞ ልቡና ሞታ ደርቡን ሰበባንሳ የሮይላለሙ ሁንደከኘት ሪፋቱ ሁሜጅራ ሰበባን ከናማሊ ይሰጀዱ አቦቲነ መንቲቪ ጃርሶሊን ቢያ ጋፊ ኤሰኒ ማሪ ጋሪ ቱገገ ሰመ ቃሞተ ጥምኩን ኢላለቱ ከነን ብሮፊ ማንጉዶተ ጥምከነ ኦርዶፋቱ ረወሊንስ ዱበነ ማሪ ብራቲፍ አከወልት ዴብን ወሊገለ ወልገይ ከነ ጥሙረ
ያንዳ ቢኔ አመንታ ኢትዮጵያ ፊጃ ሶለንዲያ ረኮ ነጌና ናኖ ኦሮሚያ በርካ አደ አዳ ትሙልጣቱን ወልቀበቴቲኒ ኦገንቶ ተወልአኖ አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ወሊን ታጥራስቲንቲኔ ሆቴል ኢሊሊቲ ማሪታ ሰኒቲኔን ጅረን ማሪን ኩዲ ከምበር ባቺቴ ወሊት ቡኢን ወዳብሊን ኡሊ ገልቴ ደቡቲ አከሱማቲ ነምኒ ዱአፊ ዱካቲ ዳፍሳቲ ለማጅራቹን ከራነ ጋሃቲን አከፈረሙ ይመሰነ ኢራፍ ኢላኔ ዳን ላሉዳፍ ተኡሳ ገገችቶኒ ያይዳ አብሊ አመንታ ኢትዮጵያ ዱበተኒቲኔን ጅሩ በረሳ ወልአናን ያይዳ አብሊ አመንታ ኢትዮጵያ ሉቅሪውን ደጉ ሰባይ ማሌዳፍ አከሂማኒቲ ሃል ትብከን ቢየቲ ከሰት ሙልአታት ንንጅሩ አካን ሚያዴ ሰግራ ከናት አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ወን ኢልማሪአቹ ፍሌ ከምበርባቺ ትገረኔ ትንንጅሩ
በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ወዲያው ሳሙስ ሻከረና አልፎም ለግጭትና በመጀመሪያም እንዳልኩት ለህዝቦቻችን መፈናቀልና ለዜጎቻችን ህይወት መጥፋት ምክንያት ነው ሲታይ ለሁላችንም ድንጋጤ ፈጠረው የዚህ ምክንያት ምንድን ነው የሚለው የሃይማኖት አባቶች እና የሀገር ሽማግሌዎች ለምን ይሄ እንደሆነ ጥያቄ አቅርበው ጥሩ የውይይት መንፈስ የነበረበት ስብሰባ ያደረግ ነው። በቀጣይነትም ከሌሎች ጉዳይ ከሚመለከታቸው አካላት እና የብልጽግና ፊትም ይህንን የእርቅ ስራ ሲሰሩ የነበሩ የሀገር ሽማግሌዎች በተለይም ከክልሉ ሰጡ የሀገር ሽማግሌዎች ስለነበሩ ከእነሱ ጋር ሆነን እጅግ በጣም ባሳ ጊዜ የሚመለከታቸውን አካላት አነጋግረን ወደ ውይይት የሚችልበትን መንገድ እንደምንደርስ ስምምነት ላይ ደርሰን ሰባ የተጠናቀቀ ነው።
ኮፒ ሙክታርቱን ነባነ ደጎጎራ ቴክኒካቲ ሜዋነ ፈደበራ
መርቸር ይዱሪ አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ኦቦ ዳውድ ኢብሳ ደበለቴስ ምን ሆገንቶን ኦልአና አድቻ ከንረት ፍርማ ተጆተው ዳይን አቦቲ አመንታፊ ጃሶሌ ኩኒ ካናንዱረሌ ፕሬዝዳንት ቡልቺን ሰሞቱማ አናኖ ኦሮሚያ ኦቦ ለማ መርሳው ጂ መነገኛ ረቲ መጥልፋካታ ካሲታቱሩን ሳኒ ዱበተሜ ትንንጅራ ሃለ መሪ ጉያ አርዳከና ሆገንቶት አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ወሊን ታቾሜን ወልቀበቴ ለበዘሪውን ደጉ ተባይ ማሌ ዳቁ ዋን ለዲፈገናን ሲመን ካን ኢንካብ ለሶስ ይመከነ ገመለኔን ዩ አደግኒ ቦርቲ ገመ ተባይ ማሌ ኪ ኡማታ ንኢፍቺ ነገደኒ ትንንጅ ገባ ተራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ኪፍቅንዳይ ሙክታር ጀማል ትንትንይራ
ከምጥቀሱ ጅርተን ተራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮማት ኮፒቴኔ ግየል ቀም ነገር ደቂቃ ዲደማን ቶኮ ያኔ ወናፈደ በራዶ ተንጀኑ በራራፍ ኮፓው ጅርነሙ ይሁን በሪያራንኩም ለማፍቁዳኒ ሰደቲ ዱመቹፍ ጉዩም ሰደን ቶኮ ታለጅር በሪያራ ካሁርማታ ቡልቱማ ካቆፋ ሁጋብና isani hatau jenna karobaf naga isani tau jenna karorike saman kan hara kan ratwan namir raw barachu dandaw jettan wan ummati raw barachu dandaw biya barno tau danda fa jettan fakkenaf wan karortan way yadden yowal yergine wan dwalira barachu fa danden tanafu imeli kendral to kana mo facebook ke kendral to ni wergitani wan dwalira barachu dandena jechu akkan jenne tin gara sirba dabarew mu girma mo grafica al cine tanto caso oggi tanto radio ne vio e saganta fanno remote a አቅዳብለ ምርግ ጋዜጣ የሶታቲ ፈልመኑ ካነ ሞየገን ሲፒጄ ፊ ሪፖርተርስ ዊዳውት ቦርደርስ ጀደንቲ አዱኛ ከይሰት ጋዜጣ የሶቲ ሆጂ ጉማ ኡፊ ወጀቹ ፊ ረኮ ጉዶ ከይስ ደብሩ ጅራን ጉዶ ዶርሲ ፈማንለ ዶርሲ ማፋ ዶርሲ ሜሁ ዶርሲ ሲሁኒ ገን ኸምፋ ጉዶ ተማት ገን ምኻን ከይስ ጋዜጣ የሶቲ ሁጂ ረት ውጂ ሳኒ ረት ጄሱ ፊ ቡታኒ አስጮብጠ ሳኒ ደቡለኒ ደበላማ ደሞ ጀተከ ገባ ሰርገነት ኤሊዛቤት ሼር ኖ ፊቶ ዱታን ንወርገ ኩና
Mati ebila darbe of Oregon Islamic State Afghanistan keset misen sagare sabahi mafakkachudan namota didemi jaajese kanena jefa mankana kesa sagal gazetesota ohin sagal qabada qabe gabasuf qarraqaturani bati wotabaji darbe mo idatan wajira odu qopesu kan Maryland sene dukasa banen odu gabastota gazet alena no shan galafate bati onkolole sadarbe kan gazet a Washington Postif barre sature Jamal Khashoggi consula Saudi Arabia isa Turki jiruke sattaje famera butamani fudatamu ajje famu fi idamun dabale Sudan gazet so tarajiru amma ta akajiru waya desata u hayyoni nidubatu Margaus Ewen gare Reporters Without Borders ra kajedanit
Journalists and democracies are increasingly at threat and journalists in countries not in conflict
gazetessonni demokrasi fojjetan soda jabata kesajiru gazetessonni biyoti walitbuinsi kesanjirre kesajiranille oduga basanif jecha gati gudda basajiru jedan garen reporters without borders akagabasetti barakuma lamafkuda sadde kesayo tikkate gazetessonni jatami sadi ajjefamaniru Biyoti sanjal qabasa di kanneen gazetessonni hedduminaan keessatti ajjeefaman Afghanistan, Syria, Mexico da. Tarkaanfiin gazetessota irratti fudhatamu kun ajjeechaa qofaa miti jedhu. Gazetessota hidhuus akkasuma dabalaa jira. Koreen mirga gazetessota falmu yookaan CPJ'n akka jedhutti China, Turkey, Masriin gazetessota guutummaa addunyaa irratti hidhamanii jiran keessa walakkaa caalaaf itti gaafatamoodha. Angoonna kadubbatanit maayna markeessatti waggaa kana kees gaazexessoota Reutersiif hojjetan lama hidhaa waggaa torbaan adabanii mana hidhaatti darbatanii jiru. Robert Mahoney CBJ irraa akka jedhanitti.
They uncovered a war crime, an atrocity. And for that
yakka waraanaaf fixinsa mootummaan isaanii geggeessa gabaasan kanaaf jecha poolisiin galmeelee hatan jechuudhaan himannaa sobaa qindeesseen himatamanii manni murtii deemsa jiru irratti shira hojjechuudhaan gara mana hidhaatti isaan darbate gaazexeessonni kun biyyofii keessatti waan mootummaan isaanii hojjetu gabaasan kanatu rakkoo keessa isaan buuse.
Oduu gabaafamu kan ilaaleen pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp iyyuu akkas jedhanii turan.
You're creating violence by your questions. You are creating you.
Waan uumani gabaasaniif gabaasaalee hedduun okkara kakaasu. Kunis dhugaa jiru barreessuu dhabarraa uumama. Oduu sobaatu rakkoo uumaa jira.
Pireezidaant Tiraamp Yuunaayitid Isteets keessatti farra miidiyaa ta'anii dubbachuun kun hoogganoonni kanneen biroonis pireesii irratti duula akka gaggeessan fakkeenya ta'ee jedhu hayyoon Taam Razantaayil. Dhaabbata American Press Institute jedhamurraa yaada kennaniin.
Calling them fake news, he's saying they're illegitimate by saying that they're.
Oduu sobaatiin jechaa kan seera alaati jedhan warra kufaatiin isaan argateef seenaa dogoggoraa keessa jiran jedhu. Isaan diina ummataati jedhanii dubbachaa ummata jechuun nuyi jedhu. Kanaaf isaan diina koo ta'an yoo ana qeeqan ummata qeequ jechuudha jedhu.
Ummanni Ameerikaa amantaan pireesii Ameerikaa irraa qabu yeroo kamiiniyyuu caalaa gadi bu'ee jira. Kunis jedhu hayyoonni hangi tokko addunyaa irratti walumaa gala walabummaa pireesii kufuusaaf calaqqeedha. Garuu mallattoon jijjiiramaa gaariin tokko tokko jiraachuus agarsiisanii jiran. Itoophiyaa keessatti jijjiiramni demokiraatawaan muummichi ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmediin hojiirra oolee jira. Waggooti 14 keessatti yeroo duraatiif Itoophiyaa keessatti baran gaazexessaan hidhame akkan jirre gabaafameeraa jedhu. Kana qofa miti jedhu. Margaret Ewen, Reporters Without Borders irra.
Well, we have seen some changes in the regimes in certain countries like Ecuador.
Mootummoota jijjiiramaa hanga tokko agarsiisan kan akka Ecuador, Koreyaa, Kibbaa, Gambiyaa gama walabummaa pireesiin fooyya'insa hanga tokko agarsiisaniiru jedhan. gazetessoonni addunyaa irratti hojii isaanii itti fufanii yeroo jiran kanatti haala akka rakkisaa fi balaa keessa isaan buusuu danda'u keessatti hojjetaa akka jiran ta'uu gabaasaaleen amma ba'an kun hubachiisanii jiru.
Metirbaankii 22-25 irratti nu caqasuu jirtan raadiyoonii VOA afaan Oromooti jechuun qophiyaadhaaf qopheeffanne tattaanumatti jira. Yaad qabdannu barreessanuu bilbila hornaatvoanews.com qophiitee nama feesbuukii afaan Oromoo irraa caqasuu dandeettan qophiin caqasuu jirtan tana naayil saatirraallee caqasuu dandeettan yaadii san nu barreessita waan hedduu nu gargaara. Nagaa keessi nu bulaa ammaan tan sagantaa afaan Amaaraatti ta'an ansoora lafeet nagaan bulla.